Oh, my flesh and music. Oh, where?
Snemian.
Zero to the 50.
Prince Boy. Mad Fred General Dealers.
Jump Boy. Scent Boy. Mr. Noise Maker.
Nina moya kwa kazi akanilanga maona kazi
ziwa ziwa kacho sana kufana
dede mama dede mama dede mama dede mama
ziwa ziwa kacho sana kufana
dede mama dede mama dede mama dede mama
ala pepe wa bantu balesa mkwezo kumone titeme kote sofo chako sipati watapu wa zanga njifyari. Oh, lansinze hati wa isoku mkwe shoku. Oh, wati lansinze hati kwisoku mkwe shoku. Oh, wati lansinze hati nengyuku nimtete. Oh, wati lansinze kwa iwe kwa ine. Oh, wati lupa my way. Prince, let's go to my way.
Mganili nawe baona fingazi muli ine ba maona ma bad things. Siwa siwa nina moya kwa kazi akanilanga maona kazi.
Escolhe branca pra te achar, está no teu cheio.
Slimiano! Slimule! My brother! I see ya!
Eu te swap music.
Tava fiash!